JT, Danny Reuters, TFE Katetam Papa, One Step One Dash,
Clash on the Deck,
Umuli Loula Bombaka Boom, Fireworks. Wande naile kuri bamayo ndie kotu mizonge efo na sangile bamayo bale tongola kwembalala efo bambele kone chipuna bambela no mutende efo na baswike bamayo life if yo kukosa bamayo amashiwine banjebele naikele fetondolo bamayo amashiwine banjebele naikele fetondolo mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter uikala bwino ni hasela uikale koku wa fighter mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter ukusenge fisuma ku fighter iwe fighter fighter mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter uikala bwino ni hasela uikale koku wa hasela mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter ukusenge fisuma ku fighter iwe fighter fighter e mashiwi bamayo ene banjebele nasungile mu mutima mwana wandi na ma freedom fighters pakulwisha ku freedom ala kwali fe fighter fighter tabale chita give up ifisuma tafisa kubangala vye kamulilo nyanda po pie 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 na bible ziba inakamba fwaya fwaya wala sanga mulungu pabana samagona tulukusha akuona bapole kabengala walimona ebalia betu akabolala ukaona ti life ya limba na iwo fanika kulimba mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter uikala bwino ni hasela uikale koku wa fighter mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter ukusenge fisuma ku fighter iwe fighter fighter mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter uikala bwino ni hasela uikale koku wa hasela mwana wandi we fighter fighter uikale koku wa fighter ukusenge fisuma ku fighter iwe fighter fighter JT Danny Reuters, Tiele Kakono Mbapa, One Step Bandansh, Umurilo Ula Bumba Kapu, Fireworks, Gwenefe, Gwenefe, I'll be so I see you, I love you mama.